waɗa e garkam ɗon kettino habaru sukamatorɗe studio kala ko waddanta on gettiri homuna ko o habaru o Aissa maddede e monde Abdoul Mouni Fofma Abdoul
jamni walate Aissa habaruji ɗi e gaddanɗen sukaɓe ummatore alal o
nder habaruji ɗi hanani min puɗɗira dow heɓuɓe bak hikka dow saɗormaji kowoni ɓe gui a har ko darta jandeji ɓe pay suɓude ga yarude jandeji mabɓe yesso nder yewtere pindinol meɗen min gaddanayi on tariki suka ummatore gaɗo silmaji gonɗo nder wuuro maraɗi hano wakkati mumen kantiranayi on fijoji men ko coñinol ɓalli bandirawo gaɗa keɓol baka o ni sukaɓe janggoɓe go enda eɓe binna inɗe mabɓe nder université woɓɓe mabɓe kase eɓe nata nder janguirɗe potorɗe
non jatti waɗi Aissa nder cuɓaki nokkuje toɓe jaaɓe janggowani gaɗo keɓol baka mabɓe golduni en kettino ko hawwamamman waddi firtaɗe ngal fulfulde
wakkatiji goɗon eɗen tiiɗi caggal keɓol baka ngol enɗan faa jomum fama toy hani ɓeydoreyde jande muɗum Mariama Mohamadou goto e keɓɓe baka hitani hikka
arande transit doan kammi suɓi waɗude amma komi wawa sami acci hannen ni wala jande demi
suɓi
suɓagol nder jandeji mawɗi tokkoji keɓol bakka ɗi endan hunnon ko hani ƴeewe woodde Esther Abdoul Aziz
miɗo he darude caka administration e finance trésor komi janga amma mi anna de mi ada saroɓe andu annana
saroɓe sukaɓe janggoɓeɓen endan eɓe mballano sukaɓe mabɓe suɓo e ley jandeji hande nde endan yerno Hammadou Abdou Kagni e pullo Boubacar ɓe mbi
no hani ɗum wallira sukaɓe ummatore anda jande nde ɓe cuɓo waɗude gaɗa ɓe keeɓi bakka mabɓe degon ko sukaɓe ummatore nde cuɓoto no feerodiri e ko saroɓe
mabɓe
minen saroɓe miɗen andi toɓe mbawi janggi ɓe timmini jandeji mabɓe e to jande mum ɓuuri ɓe sembe
keɓol bakka kañum woni ko firtonto jomum damuɗe waɗoyde jandeji mawɗi sanne nder duniyaru
bandirawo illa sappo e tati lewru janvier tan duɓujinaji ɗiɗi e lasso ɗum haɗi dogginol motoji nder région Tillabiri ɗum ndu dalila rafike ƴoron hakkille fukkingo
no jatti waɗi Aissa amma hannden ni nde en daari illa goho lewru septembre hitan duɓujinaji ɗiɗi e lasso e goho motoji ɗe ende acci a jiiro ton ende ndiɗen région o enda nanga ɗu ni illa yande jeegon subaka fa yande jeɗɗi lasara
a ɗum ndu himɓe belleyar ɓe endan ɓe nani belɗum sanne dow majjum min kettino ko bannimi waddanimi Habibou Garba ko ɗum firti ɗengal fulfulde
muraduji amin no ɗon no gaɗa Hamidou Zaroumé wattanani kaabu kaabu ɗo enna belle yara o wi yofugol moteje filogol endan nafi sanne
murado kurgol go feeri
ko humta hajuji fuu no ɗon no heɓa ñaloma miɗo heɓa ujunere e keme nayyi fa ujune ɗiɗi mi waɗi taxi ɗum waɗaki amma joni ko motoje ɗe endan joofa mi sodande hoore
far kamɓe moƴƴinoɓe moteje ɓendu kondan ɓe mbi ɓe keɓino ɓe poofiri seeɗa yakoubo endan moƴƴinannoɗo endan moteje kadi ko moteje darnano nde o naati omo moƴƴina groupe uji
wallay
nde gonga ɗum weeli kan sanne yettore allah ɗum nafan dan no woodi yimɓe ɗuɓɓe dillunoɓe anda ka fuuto jehi amma hannden ko motoje ɗe enɗan joofa ɗuɗal mabɓe fuuɗa tewu ndenno se neɗɗo wara ñalla wala ko fuutude wuuji amma hannde neɗɗo no heɓa ujunere e keme nayyi fa ujune na
ɓuuraɓaɓayani
yofugol moteje yiilongol endan hunnon ko laati no wadda sanne mballaga muɗum yaade e gurna himɓe belle yara ka non woni ba joni moteje ɗe fuɗɗi no waɗa bononɗaji dow laabi
gueƴƴire wittina ni to e nder gallure gaya ɓe nani belɗum hiiroji fina tawa imma gimi dandi gaɗa
en kettino ko fadel alu waddi firtaɗe ngal fulfulde
jeɗɗire fina tawa dandi nde endan himɓe hewɓe gaari ƴeewi ɗum nder mabɓen tadu kono sukaɓe ummatore hewɓe Harouna Hanthi goto e sigiliɓe oɗo batu nani ko haali dow majji
la jeunesse sera
ummatore nde enɗan kam woni bonjariyal ngal dow mum ɗum tugoto ɗum heɓa luttinoɓe mawɓe ɓe enɗan yaade yeeso ngam hannden ni nde en daari hunde fuu waɗatake har ko darata fina tawa o enɗan ko ummatore nde enɗan ni juuɗe en tawaka nder ko watta yaade yeeso luttinoɓe
ngam batte jogade fina tawa e adaji dandi ɗum saabi kono ɓe mbi sukaɓe ummatore ka en hani jogo ɗum sanne yeruno neɗɗo gaye goto ƴuwa togon wari fotti e batu o haaliri
c'est pour que les enfants
ngam cukaɓe ummatore nde enɗan anda ɗum woni tina tawa e tawangal neddo mabbe fu min gi'i dum ko kulle de endam fu no don no majja denne no hani non dum heba himbe tittinkini be ko watta to de majja
des personnes pour les sauvegarder
do fina tawa dandi o endani ko nati akile suka ummatore sane yorno horejo sawara mo departement suka ummatore gaya adrahamani amadou haliri
je peux dire que cette
mido wawi wiude ko batu nyaloma ittanado fina tawa himbe leedi dandi sirti ko e himbe kam fu e ummatore de enda min durwandu to fina tawa o soptomi
nous allons conserver ça
jeddire fina tawa dandi deni jom woni go mudum e wadede kanon woni be mija yaade yeso be ngada kasendan kawrte honden enda
bandirawo joni kuma wakkati yewtere pindinlu meɗen noon tomin pe waddurde tariki suka ummatore balkiso ko suko e suka ummatore gaɗo silmaji ɓiɗɗo leydi Niger
no jaati waɗi Aissa en kettinoni jonkay ko wadda firta ɗengal fulfulde
e dow kollol film oɗo balkiso ko sukoy omo haala dow fiiko darto debbo laatiɗo sellira ala hakkille muɗum balkiso no haalana en ni ɗume saabi ko waɗi silman on endan fa himɓe yi'a
to meɗa wawi seedade no wodi debbo gum mo sella tawaɗo gaɗa suudu suka mo orini fu sai o waram degon koyde cukalel gel ni o addi fa o faddangel der diyam na ko worbe kawra den ko gel sottina dun du waddi ko mi waddi silma o gam wattude daane yaade e himbe fu
balkisa o wi himbe hewbe na yi silma o endan danyan ko fammini do mudum
deja c'est un problème qui
sa dornanno da himbe tawra der burnan mubbe wala du mo annana denne ko re tawradi il sa dornan da hanu min do in e majji mi woni e mi watta daane yaade e gonnati e himɓe leydi fo ko watta mosola iri saɗor maji ɗi keɓo rewɓe ɓe koye mumɓe memiɓe no tawe nokku fu amma hawrude ɓewaɗo silma o kam woni hoyanayi kam ɗum ɗum waddi ko silma o ɓooyi komi hantan
kanko balkisa o ni o wiidu kondani haalugol dow irɗi fiiji le leydi Niger hu non ko saɗi sanne
ɓe kalfinike i an gam iɗu yi'a ko eme nan nawɗum ma mi debbo kamɓe duɓe rewɓe himɓe bi'i wakkati maɗannon silma o komi debbo mi wawa waɗi silma o amma mi holliɓe komi wawan waɗudemo silma o seɗɗa makko no himɓe keɗo mawɗo on no gaɗa
yewɓe film on endan ɓe mbini no wodi ko kanko gaɓɓe silman on endan o wawi ɓeydude yaade yesso
har ko darta fijo coñinor ɓalle ministére kawjiɗo filla sukaɓe ummatore ema fijo coñinor ɓalle nder anninore mum o yi'i alkamisa jeenayyi lewru septembre fijoji durwo tefat tako baahi leydi Niger no fuɗɗete lasso enayyi lewru décembre yaade ɗiɗi lewru janvier tan duɓ ujunaɗiɗi e lasso ɗiɗi
joni Aissa garten to enɗen ni fa hannde har ko darta filla teful coupe champion d'afrique de volley ball ko wona no waɗe ton enɗen kigali leydi rwanda nder fijoji ɗiɗi woni fa hannden fedde worɓe waɗoɓe volley ball ɗo enɗen ni leydi Niger jeeyi pijidoy to enɗen ni he fedde himɓe leydi mali de enɗan to leydi mali heeɓi jalorgal dow mabɓe tati e ɗiɗi alarba jeetati lewru septembre hitan duɓ ujunaɗiɗi e lasso e goo dendu fa hannde république démocratique du congo heeɓi jalorgal dow mabɓe tati e ɗiɗi
ɗo min kantani o habaruji amin suskaɓe ummatore metti kettinaki on kettinimen ɗo giɗi hettinako habaruji o ni on dow laa e rtel tati ɗiɗi majjo on jooɓata ɓuuɗi bagoto sege ƴira godi on kiyari